Ekika ky'ekibe akabbiro kasukusuku erinnye zungu black-backed jackal omukulu w'ekika ye Muyigese Ruti era ng'obutaka bwabwe buli kyaggwe ku kyalo Buleere Wantaayi omubala gwabwe guvuga nti kino nno kye kimu ku bika 11 ebyajja ne Kabaka Kimera bwe yali ava e Bunyoro. Ekibe kirina amannya amasongovu ssaako n'amatu amanene ddala, amagulu gaakyo mawanvu ate omukira munene nnyo nga gwajjula ebyoya. Obuwanvu bwakyo wakati w'omubiri n'omukira buli sentimita 7 okutuukira ddala ku 10, ate omukira gwakyo guli wakati wa sentimita 3 ne sentimita 3.5, ate omukira guli ku sentimita 3 okutuukira ddala ku 3.5, era nga kizito wakati wa kiro 6 n'obutundu 5 okutuukira ddala ku kiro 15 n'obutundu 5. Ekibe kitera nnyo okulya obusolo obutonotono n'ennyama eberekeddwa ensolo gamba ng'engo n'empologoma. Ab'ekibe jjajjaabwe omukulu ye Muyigese Ruti era nga ye mukulu w'akasolya ng'obutaka bwabwe buli Wantaayi mu Kyaggwe. Ab'ekibe baasinga kumanyika nnyo ku Kabaka Kimera, naye kigambibwa nti ne Kabaka Kintu baaliwo kubanga Katatta ow'Emabanga y'omu ku bataka abakulu abaalina emirimu Kabaka Kintu ennono. Ab'ekibe baasookera Busujju oluvannyuma ne bagenda mu Kyaggwe wamu n'omulangira Kayemba na Kabaka Jjuuko amugabye eyo okugenda okuwangula Buvuma. Omulangira Kayemba yagenda n'ab'ekibe bangi ddala. Kayemba ng'amaze okuwangula Buvuma, ab'ekibe abamu baasalawo okusenga mu Busoga. Abasinga obungi baakomawo e Buganda ne basenga ku mwalo Kiyaga. Wano nno we baasinziira ne basenga mu byalo gamba nga Mikindu, Buyikwe, Buzaama, Bugolo n'ebirala. Omulangira Wasajja Ssemakookiro bwe yamala okulya Obwakabaka ng'amaze okukontana ne mukulu we Kabaka Jjunju, obusenero yabuwa Kyasankwa ow'ekibe, muzzukulu wa Muyige mutabani wa Fuba. Kyasankwa omusenero yassa oluseke mu ndeku n'Obwakabaka anyweko. Kabaka bwe yalaba oluseke n'akyukira Kyasankwa nti, "Omwenge gwange ogutungamu ki? Kwa musenero nti nywesa ojja kuwoomerwa era lwe gutaggweemu mangu anti olugendo tulina lunene." Oluvannyuma Kabaka kwe kumukazaako erya Seruti. Ekyo nno kyaleetera ab'ekibe ettutumu mu mirembe gya Ssekabaka Wasajja Ssemakookiro. Ekika kino kirimu amasiga 15 agatuuka Kasolya, obutaka bwabwe bwonna buli mu Kyaggwe. Amasiga agatuuka Kasolya ka Muyige waliwo erya Ssemakubiri Kayaga mu Kyaggwe, erya Ttaka Ewambwe mu Kyaggwe, erya Muwooye Namukono mu Kyaggwe, erya Gwampa Ebuwampa Bugolo mu Kyaggwe, erya Mugerere Namubiru mu Kyaggwe, erya Luvuma Emasa mu Kyaggwe, erya Kiggo Ekkuba mu Kyaggwe, erya Lugudde Ekkokotero mu Kyaggwe, erya Kyote Empirivuma mu Kyaggwe, erya Sembuya Ekikoma mu Kyaggwe, erya Mbuyaga Munyolo Erugobyo mu Kyaggwe, erya Kalinge Ekisaasi mu Kyaggwe, erya Mpasa Ennakibe mu Kyaggwe, erya Bwoje Ganjo mu Kyaggwe n'erya Kayembe Salye mu Kyaggwe. Amannya ag'olulango mu kika ky'ekibe ag'abalenzi waliwo erya Gombya, Mujere, Gombe, Mbuzi Mulanga, Kimpi, Kaziro, Sembuya, Kibe, Kyegera, Kiggo, Kyagera, Senyumba, Kadumye, Kabega, Seguya, Kibuuse, Mayindo, Mayimbo, Luwemba, Katogo ne Semuwemba. Abawala batuumirwa Bannamuyige, Nalube, Nambuya, Naluvuma, Bulya, Nakangu, Nalubega, Nabubi, Nagwabi, Kyazike, Lwandobero Okwala, bwegenderezebwe mu bukomera obufumbo n'amalala.